Akachiko kebyokulu na mguanga kati setete nsisi nkano na bachise babe simbio kuchifo chomu kule mbeze we guanga mkaluru wakaja awamu na haba kumadembe huruna kuruwe nchia ukusale ntoto kuchichiche basanyo kukola okulaba ngo kuno nyakaluru kugenda mumaso kutambulira ddala mu mirembe okusinzira ku Julius Muchunguza yogerera akachiko kebyokulu na mguanga nsisi nkano eno edilide mberezo kusuka omuguwe zize zirabu wako wakati waba kumadembe na haba wagize baba mkube simbio chivaga mienti baga kino chikome akaluru kano kaberere muddale mirembe
ekigendo ekikulu ekisooka kwe kufuna reports okuvamba agents bo ngeri kijabala ba campaigns bwe zitambula ekyokubiri okufuna ensonga zonna zebaba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezo zeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda balyoke beyongera okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka luno olukungaana olw'ekibe olunaku olw'enkya lwe lugenda okuba olukungaana olwokusatu akacyoka ebyokulonda lwekagenda okutuuza okuva campaign nizo besimbi okuba president zitandika norwecho akachoke byokulonda kakubiriza ba agents babo bonna besimbi okuba president awamu n'abakulembeze ba police okwetaba mu lukiiko lunaku olw'enkya.